Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Fili dambe to boggi jangde faandu hala Mamadou Sama Sibou Diagne Sakrabe hedibe tama imin gol jukkoje seda wodi yo dabarati Allahji di gol do landul wandudiri hon jotobe yogabe en kedotobe le journal gal ko buri unyaaji joy gede ben gay hirsante rewbe maado worbe kanyi donno talka ne wobbe ben bangal idillaya hikka ONG Islamic Relief pami kado anni to markala tun holtama wiide rafinde nagu ben haddi beddemal yiwude no haniri sabi nebobe be yunkulani be yonki mabbe ngotti yade gese dingon sembe ko wor jamen hande kiki de 30 juillet 2022 bismillah sakirabe ñande altinderande gouvernement Mali bami hala ben memi hala imingol jukmuji sidawo ewma do Mali puddidi puddnodi jena janvier jabirindu e les communiqués gouvernement holti weltanke kado anya ndenno hejo hunchanano hore busabi men dido jukmuji di ngotti gollirede lam ko be be ñetti dun sande ben horobe mabbe guiné mortani e alangeri sabi fabaji mabbe adama amadou haydar on ko ben kede fostango umar wagalu
gouvernement holiti wi weltiki do hen sanne watto jono ko pamral wadi be bi hidube pami sanne hono ko himmeji malin ko be han huntinede hore fa yotto yo ko sediawo fami dati kandi nangede watto jono ko nayri bangal waylitinde dati politiki leedi meden di gouvernement o joti malin ko be sanne be bi lebbi jeddi dedo jukkoje ngada fewde e bibbe leedi di jukkoyde jatta e sariya kanya ko yatta do e kabaru nedda ku gouvernement holiti wi de fa handen ana welti sanne hono fa ba moy ko leede godde den gondi wadde wode elidi meden di ko nayri bangal gartindiral hakkunde leedele de furu fa hande lamu ko be leedi malindi be bi dati di be gondi nangudi be nangata no rumde afrique de fu hani hawrtirde yimbe la wombe le rumde afrique leedele kedude hirnaangi de fuudu tawe do hakkille goto mititede wiri jukkoyde itama wakande lamu hakkunde jo holliti no woteji di kan wadirde leedi meden di
leedi malindi ben jonka yalti le ber jukkoyde sidawo be yaado wara bal idi hande nanno ko dum waytata e le kumben imadraji jamarande kabar mudun memama le ben yewtere grand dialogue su jurtama denno kambe di noddabe dum be kay gal dan non fe hakkilo so goto o goto holti wiide dum do wala e le tiralaji leedi ndi goddo kay wi ben holti wiide dan ko dum bilti jati denno kanko adam amadou haydar wonko hebe en kay da fa sanko umar golo e usman yalbu
joni fu golle fuddi wajibu mo futtikina kumul non kanko modibo mawo makalu o gonginiri jamare nde o fiiso sediawo itti jukkole de fewde leedi malindi fa jamare joni ro wiide kudde de jafan
vous avez la resurgence
angol nyaw coronavirus o wadi fa sangay udde tawene dum nokku mo ijingaaji keewle mudun sanne leedi sindi nen kulantere jiroji le o nokku wajibi tuggujum en edoto basi gon ikren o fayotal petrol risi kanyudu ana fandi ko yaltata dum lati sababu fa tuggu essence ji nabba nenno sini choggu petrol nabbi ana wada fa choggoji di beydo ko fawi do courant ngure fa yottade yawara dum ti alla gondo li adnaaru ngofu le defu ma ti dun fayle de gala e jukongoji
y compris les pays qui n'étaient pas sanctionnés
fodje tanjo gura andan do kabar ne da ku tawda kale o do hakkile o wi jamana no way gikande gikke lobbo sabi de wi ko hewe jaagu yidi so puddi yimbe lo wobbe ke muden beydoto
mais je suis conscient
mi dulla wi de ti dal ana wodle adnaaru ndo kamid mi le dun wada fa ti dal wada do meden sanne hono leede keddidde ni eden bay jogade gikke umingol jukongoji di ko fawi do kabaru gollanobe koy muben ko fawi do kabaru ya wara kalisiji na bangal golleji goddi no wadan fa somoyeji jafa seda
l'âge de souffler
farde yimbelbe humpitade ko yaltata e caggal de do jukkoje micitede wiide fa handen mali tawataaki le anniyaji bamte leele ele sediya wode jukkoje ko wada fewde e lamu kobbe ko do an heddi
sagraba totto haklaaji mo do kabaru mo banga bembe am facebook e twitter Wobudi temdon robbe ben holti metto mabbe kenyen yeso gouvernora banyangara be holti midon be dardi kummin o ben dukombo nokko wiyete ben rene nderno holti wiide yimbe lehobe e do nokku gudi do kiloji joy ngallure banyangara doggi yaltude sabi rafundenagu nderno kon kajoda men ton adama jigibe on ko ben kedo fostango usman nyali buli umar wagalo
Beerubi ana pukino e leydi gondi ana njoro ana bulla ko bayifu yogabe mabbe ana boni no kadde hombibe be koditiwre be tampi era finde nagu gondo wonno ko beerubi maaji be koliti damgal gofarnora banyagara
mi yene blaga na banyagara ya cheta
ambo wonndi min do banyagara do min tampi min lati kimbe le lojaabe worbe men barama sukabe men barama sarabe men barama yibbe men fu barama fe kenyen ni atongol yibbe le men taton barama
gofarner region o teuti waltininde hakkilaji mabbe sidi mohammed el bashir warejo arande region o bamini be adi wide wada e bawde mudan fu yalla himbe jawden mu ben an kaba ndenagu
min pami nelal modon gal ko waddi on do handen ko dum min fu min dartata yimbe leddi fu jam e de er dartata nyaloma handen o en fu e sabo woto hala ka kal don ka min jottinan kala kan do yottinede fu so lambe jebi yo lambe ren en fu lambe warti jam e de er leddi
Meru ɓe ngaɗi nde majjere balɗe seeɗa caggal war hoore ngaɗa ɗo fa ko ɓuri civil en temedere e capanɗe tato keddi ley cercle bankas région Bagnagara mijjintinde wiide wona joni no arande waɗgol rewɓe majjere tewtugol no ndenago heɓirte ley o nokku hono ɗi majjereji ngaɗanoma ley hitande 2020 e 2021 to Bagnagara to
rafde nago fuɗɗi matede to markal to baras o yotti ɗalla monde ɓen bangal ɓen kulol ɓe ɓen jukkuɓe kulol suutede ma ɗum ɓen hippigoji ngaɗede so toon ɗi ndenno fay bangal ndeman kamɓe ndema heewɓe ɗum wotti hinnade golle guese saabi ɓe kulani ɓen gurdam kulani ɓen mursi mabɓe jonki mabɓe mursa kanko Amsatu Touré no wonno to markal to kobanko heɓani kadi fay sango Oumar Wagoul e Ousmane Yalbul
ko heewi ndemoɓe keɓata yottade ley guese muɗum en dow wayde ndenago woɓɓe ka joppi ndemal fi hono misal oɗo neɗɗo iwo nokku noddeteɗo mbewani
nokku ɗo min gonni ɗo ka fayi goto wawa ɓettade saabi neɗɗo fuu tewtuɗo ɓettade oɗo nokku anda hoɗum wawi hewtade mi wawa wiide laamu leydi wala ɗo ngam guɓe joguiɓe kaɓorɗe kana ɓutino nokku o ɗum jaati saabi so yimɓe ko heewi mumen fuu eggi nokkule mumen tewtude e laɓeɗo yimɓe ana warta le nokkule mumen hani latade golle amen
hande goto gotnaɗo le oɗo nokku momin jiɗa indude inde muɗum hollitiɗe ko manggal patɗen ɓe gondi ekkintinede le oɗo nokku ko ɗin joƴƴina hakkillaji ka ɗum e tawede fur ɓe mbihi ɓe cuusa e nokku o tafen
lakana
rafi ndenago o ka ana sattiɗo amen ɗo sanne wattu fuu no jaltuɗa fa jaaha guese maɗa a wawa yettade ɗum min mbembaɓe won ñande wotere no cuutami ni e hoore yamɓe tati gam mi juuɗe maɓɓe ɓe joppiti kam ɓe nardi ka ndu fati mi wirfo warde le guesa ka so ni wona kawral heɓa hakkude maɓɓe kae yimɓe no gomɓe
mittiteɗen wille balɗe jaɓɓinoɗɗe e yimɓele joyna kaɓorɗe gaari nanni d'accorde nokku noddirteɗo markala yimɓele ɗiɗon keddi kili hen civil goto an hakkunde mabɓe ɗum won ko Amsatu Touré heɓini studio tamani markala
Oumar Wagoul Alcissé on jarama fande bangal kabaru ɓen ONG Islamic Relief ɓen beta ko fuɗɗi ɓen anñamaɓe golle lorende tabaski 2020 ɗumni ndenno hisugollo ko ɓuuri uñaji ɓen ko warta uñaji joyyi e temme ɗiɗi gay ɓen ko hirsenta yimɓele rewɓe mawraɓe woɗo mabɓe kañe ɗum sukaɓe atim en yimɓele ɓen kañe ɗu looƴaɓe ndenno yimɓe gonɓe lendu kuji Bamako Koulikoro Tumbutu e Ségou kanko ɓen Mariam Koulibaly wonno to kaɗen ko heɓe
ko watta le oɗo balligo an yafa e milliard goto e millioji temedere e nogay CFA ɓe garan ɓe pecca ɗum le deɗɗe keƴat Islamic Relief du jokkan yimɓele feccoɓe keɓɓe Moussa Traoré goto e laamiɗo ndeɗo fedde ONG komo sifi do hen
Islamic Relief hokki milliard goto e million ngaji temedere e caɓanɗe jeegom faabude yimɓe ɓe ngala bawɗe ɓe keɓa gay ujunaji joyyi e temedde nayyi ɓe julda no weldi hono no heddi ɓeeno cuuɗi ujunaji caɓanɗe jeɗɗi e ɗiɗi e temere jetti ko ɓuri yimɓe ujunaji nayyi ga Bamako ga e kañe région ŋaji Koulikoro Tumbutu Ségou e Mopti
kamɓe hanɓe hokkede ɓe ɓe kollitiɓe ɓe beltikile oɗo golle sanne Rukiya Kane goto mo gorko muɗum yewti hollitiɓe oɗo tew ɗum nafan ɗum hen sanne
min anda fuu no sukaɓe amen garta latade e kañe no min gaɗanta ɓe miɗen barkina balluɓe min ɓe miɗen jewta ɓe fa sanne
hay budi ndima ko yimɓe kañe ƴewtade yalono jalini ɗi fuu mbawi ɓamtirade iɗum ko fedde Islamic Relief wondi e halde ñalawma hannden o e ɗati ɗi wondi e yaltinde
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Rabe min ele kabaruji amen kiroduji to gawto hultama wiide men wara jonte yogaji hande ben yimbeel golnoobe hibbe barkan ben tacci lawol hakunde ngalure nde e aéroport ndenno beedo golnoobe hibbe hultiti mette mabbe e ko ben banga kalisu mabbe totta e do ben hutugol barkan hulti wiide ko ko kokka ko na famdi sande ndenno hulti dum do Rafi Saria to masina to ngalure nde mbiyan wala courant na wara mbiyan gilla nyandi nay juillet woni mbiyan kenyen kambe ben central edm udama sabi mbiyan ngukaji kewdi neddo goto jati nangama bangal wutu wujugol njam yite kay sab makko njongo be dun cikitama e odo golle o den no njam gollo be edm sa jati den no kabar mudu totama mbiyan lam ko be gonbe tonbe pour goji dud fuddi yalla mbiyan kabar mudal beeda famede en tubinan na kabaru yidi to kajuldo holta wiide ben kambe gombe anu amu be ben baa fi hinade golleji mabbe den no be ngadi maji majjer mabbe kenyan hultide metta mabbe ga ben machine goto gorno do to ndun marsata den no be ngittiraka yaade fa ben to sikaso to sikaso tun goddo do ngaldura kajulo kiloji temdere den no be do kanko medicine sa gondo to holti wiide dabarji na gondi fiade yalla ben dawde e kado tidal sakra ben timi takbar jamen mi tan wasat fu tan be be malama 3 point studio 80.8 modno donc jamu 3321 do set e autre mer en mabesi yota me magazine hande ana yuudu ben nokku mo ingol lo chafaaje ledde bajangara den hoora jonde do gulido musa tembeli jabiki lamdi ben adama jigiba ke do mento bangato ke do fotogram yo en kirejam
le centre régional de médecine traditionnelle
a do gulido region tafaje balebe nibama tagal koral gulidal hakunde gurwa mali e gurwa itali dum wadi gila dubi 86 denno ibdi 86 wadi 92 gulidal gal ngoti min sere ko ninde cellal dum han non humtande hore jogola mudu fanda de do gulirde wono hawrintinde kambe ciawrobe balebe be bangal du ingul fedde yalla hinade himeji mabbe kanyi dum darudi telaji cellal djogi non jamare habbe kanyi dum wudundu fuf latigi non babu lobbo wonande bañagara ledde kewde na moyine dum hada dum talkaku bokkat jun om ne mbara njegomo gollobe men dugi non laboratoire goto ka joni on ko ana udda sabi ref gollobe rudi ngaji amen ne jetti dum na njeye le pharmacie ngaji kewdi edi njaltina dum no le leedi ni yaadi kedde andandu fuf ballembu safare doyru sukabe e mobbe ana wodi dum no jesantirol habowo duguredu e kanye gastro sidal fewdo nyaw e suma e partisan e samaner dum ngontu tedo chafaje de yo habbo nyabbul e konade mudu samanere ona nudira dum extender africa beda di fufna wodi laxacacia habbo yoro redu kuma dalulu do suros permin namo eni ngurutarde ledda ule fuf nawtarede woni malarial 5 gastrocidal tidala mum jogi woni kabaru amsadaji lugaji tabi ledda balebe yata fe cagal e to nguji kiwi ndon woni kasidini fabaji goddi ngam ko wadi bawde mudun ka dum heeta
bien c'est infime, ça ne peut pas vraiment passer.